your boy, Jacko Ritz.
Nataka nikope sugar cane, ama nikope banana, na we unipe bongo pasheni, ndo tunda napenda sana. Apenzi letu sini fasheni, ona tunavyoendana. Unanipenda hadi sisemi, ongeza zaidi ya jana. And I never knew love is this much serious, and I'm feeling you. Penzi alijifichi nalieka wazi, my baby, my boo. Najamini kwako sina wasiwasi, ghafla bimbu. Ili penzi lako ni la mwendo kasi. You're my butterfly, you're my butterfly, you're my butterfly, my butterfly. Mapigo yako baby, unavyo nesa nesa. Ufundi wako baby, kiwanjani feti densa. Sina deni kwako baby, unachonipa zaidi ya pesa. Kiboko yangu baby, majiwe poza rejeta. And I never knew love is this much serious, and I'm feeling you. Penzi alijifichi nalieka wazi, my baby, my boo. Najamini kwako sina wasiwasi, ghafla bimbu. Ili penzi lako ni la mwendo kasi. You're my butterfly, you're my butterfly.